mucaaradda siyaasadeed uu ah dalka Mareykanka xisbiga mucaaradka ayaa ka jawaabay khudbadda madaxweynaha sanadkan waxa xisbiga jamhuuriga u hadashay barasaafka gobolka Arkansas oo horeyna u soo noqotay afayeenka aqalka cad xilligii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump Sarah Huckabee Sanders Xuseen Barre aadan ayaa warbixintan noo soo jeedinaya
Gudoomiyaha gobolka Arkansas ee dalka Mareykanka Sarah Huckabee Sanders ayaa soo bandhigtay fadhiga u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo waxay ugu yeedhay guuldarada maamulka Biden iyo dimuqraadiyiinta iyada oo bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga ee habeenimadii xalay ee ku saabsanayd khudbadda madaxweyne Joe Biden ee xaaladda midowda
xariiqda kala qaybisa siyaasadda Mareykanka ma aha mid u dhexaysa midig ama bidix balse waxay u dhexaysaa waalida iyo miyirqabka
Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in dimuqraadiyiinta ay doonayaan in ay xukumaan dadka Mareykanka ah oo ay dowladdu maamusho waxaana sheegtay in dowladda shaqadeedu ay tahay in ay u adeegto shacabka ee aysan ahayn in ay xukunto ama ku amar taagnayso Sanders oo horey u soo noqotay xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad xilligii dowladdii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in maamulka hadda jira ay gebi ahaanba afduubeen garabka bidix ee xadjirka ah sida ay hadalka u dhigtay waxa kale oo ay ku eedaysay madaxweyne Joe Biden inaan wax ku filan ka qaban sugidda xuduudda dalka madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku sheegay in uu Shiinaha kala shaqayn doono habab horumariya danaha Mareykanka iyo caalamka laakiin Sanders ayaa khudbadeeda ku sheegtay in haddii Shiinuhu uu hanjabo madaxbanaanida Mareykanka in ay markaasi ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka u ilaalin lahaayeen sida ay hadalka u dhistay
maasanid xuseen barre aadan unoo soo koobayay jawaabtii xisbiga jamhuuriga ka bixiyeen khudbadii madaxweyne Biden